ni mwana mvera konse kumuli takumana mprogramu ya tisanthule Bible ndipo lero mbale Osman Chiramanda amene mpunzitsi wathu mprogramu ayale maziko komanso titsogolera kusanthula 2:2 chapter 2 ndi kufikira 4 paja mprogramu yapita ija tinali mu 1:2 ndipo chifukwa mabuku awo magwirizana kwambiri tati ayi tiloweretu ku mbiri ina yotsatira ayi ndi chifukwa chake lero tikupitiriza pamenepa mbale Osman Chiramanda ndamena tisogolere monga timakhalira nthawi zonse ndipo nayo
landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo zikomo chifukwa cha tsiku lina lomwe ambuye mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi inu ndi ine poyamba ndifuna titsogozedwe ndi mawu apa miyambo 1:10 amene akunena kuti mwana wanga akakukopa ochimwa usalole ndipo lero tilowa mu 2:1 ndipo tilekezera chapter 2:5 momwe tikambirane kuti Solomoni akhala mfumu ndipo apempha nzeru. Verse 1. Ndipo Solomo mwana wa Davide analimbikitsidwa ufumu wake ndipo Yehova mulungu wake anali naye nankuza kwakukulu. Poyamba ndifuna ndikumbutse kuti mu programu yapita ija tidanena kuti Davide samafuna kuti Solomo alowe pa ufumu wake. Ine ndikukhulupirira kuti Davide anali kufuna Abisalomu mwana wake amene uja anaphedwa kuti ndi alowe pa ufumu umenewu. Mukumbukira malangizo aja anapereka kwa atsogolera akunkhondo kuti akasamalire mwana wake. Ndiye tikunena kuti Davide anali kumukonda kwambiri Abisalomu kotero kuti anali wokonzeka kumuchita china chilichonse koma mulungu sanamusankha. Tere Solomo uyu ndiye chisankho chenicheni cha mulungu kotero kuti ndiye amene amudalitse. Tsono ndifuna muone kuti Davide ndiye munthu wamphamvu uja tere wapita ndipo watsala ndi Solomo mwana amene ali wanthete kapena kunena kuti wosakhwima mzeru komanso wang'ono mu msinkhu. Uyu ndiye amene mulungu amugwiritse ntchito ndipo amulola kumanga nyumba yake. Ndipo posaona zofoka zake mulungu amukulitsa kotero kuti ufumu wake ukhala womveka kwambiri. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zofoka za dziko lino. Tere pano tiona kuti mulungu amugwiritsa ntchito kwakukulu koma maziko ake aufumu umenewu anayika ndi Davide. Tsono patsogolopo tidzaona kuti Solomo sadzavera mulungu kotero kuti Yehova adzamufulatira ndipo ufumu wake udzagawidwa, kutanthauza kuti Solomoni ndiye amene adzagawitse ufumu umenewu. Koma chifukwa chofuna kulemekeza Davide, Yehova adzasunga ndithu ufumu. Verse 2. Ndipo Solomo analankhula ndi Aisraeli wonse, ndi akulu a zikwi ndi amazana, ndi kwa oweruza, ndi kwa akalonga, aliyense wa Israeli akulu a nyumba za makolo. Ndipo Solomo ndi khamu lonse pamodzi naye anamuka ku msanje wa ku Gibiyoni, pakuti kumeneko kunali chihema chokomanako cha mulungu adachimanga Mose mtumiki wa Yehova mchipululu. Tsono pano ndifuna ndikumbutse kuti chihema cha nsalu chinatsalira ku Gibiyoni nthawi yomwe Davide amalowetsa likasa la mulungu mu Yerusalemu. Tere likasali linayikidwa mu chihema china. Ndiye nkhani iyi ndiyakuti panalibe munthu mmodzi yense amene akanatha kukomana ndi mulungu mu chihema chatsopanochi chifukwa gome limene limayimira mtanda wa Yesu Khristu limeneli linali mchihema chimene chinaperekedwa kwa Mose. Tele kunali koyenera kukomana ndi Yehova mwa njira iyi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndine tiyenera kukomana ndi Yehova kudzera mwa Yesu. Mwachisone pa anthu ambiri amaganiza kuti akhoza kudza kwa Yehova mwa njira zawozawo ndipo kuti mulungu akhoza kuwamva ndithu, koma tiyenera kudziwa kuti mulungu sakumva mapemphero athu nthawi zonse. Ndikunena mawu awa chifukwa Petro pa 1 Petro 3:12 akunena mawu akuti pakuti maso a Ambuye ali pa olungama, ndi makutulo ake akuva pembedzo lawo, koma nkhope ya Ambuye ili pa ochita zoyipa. Tsono chimene ndifuna kunena ndi chakuti Mulungu amava pemphero la wana wake, osadala ochimwa ayi. Koma pemphero lomwe Mulungu angave la munthu wochimwa, ndilo pemphero logonja lomwe amapempha chikhululukiro mwa Yesu Khristu. Ndiye tikunena kuti ngati inu mufuna kudza kwa Mulungu ameneyo, ndiye njira yake ndiyo ya mtanda wa Khristu basi. Tsono ichi ndi chimene Solomoni akuchita pakali pano. Iye akutenga atsogoleri wonse ndipo akupita nawo ku Gibeon kome kunali gome la mkuwa. Ndiye mukhoza kuona inu kuti koyambirira kwa ulamuliro wake Solomoni ali kuchita mwanzeru ndithu. Tiyenipitilize kuwerenga verse 4. Koma likasa la Mulungu Davide anakwera nalo kuchokera ku Kiriat Yeliam kunga kumene Davide adalikozera tumalo pakuti adali utsiratu hema ku Yerusalemu. Kani ili pano ndi akuti, muchake chachiwiri cha ulamuliro wa Solomo, malo ansanja anasankhidwa chifukwa ndi anali woyenera kuchitirapo mwambo wa nsembe. Ndikunena mawu awa chifukwa zipangizo zonse zakale zokhudzana ndi chipembedzo zinali zisanatengedwe kuchokera ku Gibeoni. Mwanjira ina ndikunena kuti, ngakhale kuti likasa linatengedwa ndi kuliyika mu hema lomwe David anakoma, zipangizo zina zofunika pa chipembedzo zinali ku Gibeon. Ndipo Solomo anaona kuti chinali choyenera kuti akapembedze ndi kupereka sembe ku malo amenewa pamodzi ndi akulu onse. Okonedwa anzanga pa ulendo, chinsinsi chakuti atsogoleri ndi oweruza achite bwino pa maudindo wawo ndi pamene atenga Yehova ndi kuyenda naye pa udindo wawo. Haleluya. Komanso tikuphunzira kuti pali njira imodzi yomwe inu ndi ine tingafikire kwa Mulungu wathu. Iyi ndiyo njira ya gome ya nsembe yopsereza. Ili ndi gome lomwe limayimira Yesu Khristu pa ntchito yomwe anagwira yodzipereka nsembe poketsa mwazi wake pa mtanda wa Kalivari. Verse 5. Guwa la nsembe lomwe la mkuwa adalipanga Bezaleli, mwana wa Uli, mwana wa Huli, linali komweko kukomo la kachisi wa Yehova. Ndipo Solomo ndi kamulo anafunako. Pano pali nkhani yakuti, ngakhale David anapereka sembe pa duale la Olinani, Solomo anaona kuti chinali cha nzeru kukapereka sembe yake pa guwa lakale lomwe analipanga Bezaleli. Kutanthauza kuti ife sitingafike kwa Yehova popanda dongosolo loyenerayi, koma kudzera mwa mwazi wa Yesu Khristu basi umene unakhezedwa pa mtanda paja. 6. Nakwerako Solomo kuguwa la nsembe pamaso pa Yehova linali kuchihema chokumanako, napereka pamenepo sembe zopsereza zikwichimodzi. Pano tikuona chithunzi chopereka modzi khuthula, kupereka mosawumira. Ndiye tikuona kuti makhalidwe a munthu amuonekera muzisankho ndi zokhumba zake za munthuyo. Ndikunena mawu awa chifukwa cha chisankho chomwe anachita Solomo pamene Mulungu anamufunsa kuti amuchite chiyani. Iye anasankha kuti amupatse nzeru. Tiyere tikunena kuti Solomo ndi mmodzi mwana a dziko amene amapempha kuwunika. Ndiye monga mwana weniweni wa Davide anasankha chuma cha moyo wa uzimu, osati chuma chosakhalitsa cha dziko lino lapansi. Koma pamene anapempha nzeru, tikuona kuti chuma cha moyo wa thupi lino chinapatsidwanso kwa iye. Uku ndiko kukwaniritsa mawu ajali pa Mateyu 6 verse 33, amene amati, koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzawunjezedwa kwa inu. Tsono chifukwa cha ntimawu wa Mataya makamaka ku ntchito ya Mulungu, tikupeza kuti mu ulamuliro wa Solomoni kunali kuperekedwa sembe zambiri. Verse 7. Usiku omwewo Mulungu anaonekera kwa Solomo nati kwa iye, pempha chomwe ndikupatse. Nati Solomo kwa Mulungu, mwachita Davide atate wanga zokoma zambiri, ndipo mwandika mfumu mmalo mwake. Tsopano Yehova Mulungu, likhazikike lonjezano lanu la kwa David atate wanga, pakuti mwandika mfumu ya anthu akuchuluka ngati fumbi lapasi. Ndimeino ikuonetse chithunzi chakuti Mulungu anachita pangano labwino osati kwa David yekha komanso kwa Solomo. Mukumbukira adanena kuti mbewu yako idzakhala monga mchenga wakunyanja, kutanthauza kuti mtundu wa Israeli udzachuluka kosawerengeka. Verse 10. Mundipatse tsono nzeru ndi chidziwitso kuti ndituluke ndi kulola pamaso pa anthu awa, pakuti angathendani kuweruza anthu anu awa ambiri. Tsono tiyambe ndi kunena kuti anthu ambiri amayamikira Solomoni kuti anachita bwino popeza anapempha nzeru. Mulungu anakondwera kwambiri chifukwa chakuti anapempha nzeru. Koma mwina nkufunsa kuti kodi iyeyu anaarenga kuti nzeru imene? Taonani paono mbiri 22 verse 7 pana 8 komanso verse 11 pana 12 pale mawu akuti, ndipo David anati kwa Solomo mwana wake kunena za ine, kumtima kwanga kudati ndilimangile dzina la Yehova Mulungu wanga nyumba. Koma mawu a Yehova anandidzera kuti waketsa mwazi wochuluka, popeza wachita nkhondo za zikulu sudzamangira dzina langa nyumba, popeza waketsa mwazi wambiri pamaso panga. Tsono mwana wanga, Yehova akhale nawe, nuulemerere, nuumange nyumba ya Yehova Mulungu wako monga ananena za iwe. Chokachi Yehova akupatse zeru ndi luntha na akulangize za Israeli kuti usunge chilamulo cha Yehova Mulungu wako. Tsono mamawu awa ine ndikuganiza kuti Solomo anali kuvetsera mwacheru zimene atate wake anali kunena. Tamvani upangiri wa David atate wake ndi wakuti, chokachi Yehova akupatse nzeru ndi luntha. Ichi ndi chimene Solomo anakumbukira kupempha kwa Mulungu pamene adamufunsa kuti Mulungu amuchite chani. Ndi atapempha nzeru imeneyi tikuona kuti Mulungu akuyamikira kwambiri pa chinthu chimenechi. Okondedwa anzanga paulendo, pano pali maphunziro awiri akuluakulu. Poyamba taonani kuti atate wake Davide anapereka upangiri wabwino kwa mwana wake. Tele tikuona kuti makolo ali ndi udindo wabwino wolangiza ndi kutsogolera wana wawo kwa Yehova. Kachiwiri, tikuona kuti wana nawonso ali ndi udindo wolandira ndi kuchita zomwe makolo wawo akuwalangiza. Mwachisone wana wathu lero, safuna kulandira ndi kuchita zomwe makolo wawo akuwalangiza. Mwachizolo weza amanena kuti zomwe makolo wawo akuwalangiza ndi zachikale, kotero kuti iwo sizikuwakhudzayi. Tere pano ndifuna anditengerepo mwawi wopempha achinyamata wathu kuti ayenera kuvetsetsa ndi kutsatira malangizo onse a makolo wawo, kapena kuti malangizo aakulu, popeza tsabo la wakale amakoma akagonera. Komanso ndikuphunzira kuti pamene tipempha kanthu kwa Mulungu tiyenera kupempha mchoonadi osati mosheshalika. Koma inu mumapempha motani kwa Mulungu wanoyo? Verse 11. Ndipo Mulungu anati kwa Solomo, popeza chinali mu mtima mwako ichi, osapempha chuma, akatundu, kapena ulemu, kapena moyo wa iwo akudana nawe, osapemphaso masiku ambiri, koma wadzipemphera nzeru ndi chidziwitso kuti uweruze anthu awa amene ndakuyika ukhale mfumu yawo. 12. Zeru ndi chidziwitso zipatsidwa kwa iwe, ndidzakupatsanso chuma ndi akatundu ndi ulemu zotere zonga sanakhala nazo mafumu akale usanakhale iwe. Ndi akudza pambuyo pako sadzakhala nazo zotero. Tsono pano tikuona kuti Mulungu akupereka nzeru monga mwakupempha kwa Solomo. Koma taonani kuti Mulungu akuperekanso madaliso ena pamwamba pakupereka nzeru imene anapempha kuti akhoze kulamulira anthu bwino. Sindidziwa ngati atsogoleri ndi mafumu athu lero amapempha nzeru yakutsogolera anthu awo. Koma pano pali chitsanzo chokoma chomwe atsogoleri ndi mafumu onse ayenera kutsaza ndithu. Tamvani Yakobo 1 verse 5 akunena kuti, koma wina wa inu ikansowa zeru apemphe kwa Mulungu amene apatsa kwa onse modzala manja ni mosawatonza ndipo adzampatsa iye. Koma ndifuna muone kuti Solomo sanapemphe chidziwitso cha moyo wauzimu. Tili patsogolopo tidzaona kuti Solomo akusoweka chidziwitso cha moyo wauzimu mmoyo wake wase. Kutanthauza kuti ngakhale Solomo anapatsidwa nzeru yolamulira wanthu, koma analibe nzeru yolamulira moyo wake wauzimu. Kodi ino akondedwa, ngati atsogoleri mumadziwa kuti pamene mukhala ndi nzeru yolamulira wanthu muyenera kukhalanso ndi nzeru yolamulira moyo wanu? Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti mudzapindula chiyani inu mukachita bwino mmoyo uno ndi kutaya moyo wauzimu? Ili ndilo funso lomwe anafunsa Yesu Khristu pa Mariko 8 verse 36 pomwe adati, pakuti munthu apindulanji akadzilemereza dziko lonse natayapo moyo wake? 14. Ndipo Solomo anasonkhanitsa magaleta ndi apakavalo nakhala nawo magaleta chikwi chimodzi mphambu mazana anayi ndi apakavalo zikwi khumi ndi ziwiri nawayika mmidzi ya magaleta ndi kwa mfumu ku Yerusalemu. Ndipo mfumu inatero kuti siliva ndi golide zikhale mu Yerusalemu ngati miyala ndi kuti mikungudza ichuluke ngati mikuyu yokhala kuchidika. Ndime ino ikutionetsa chitsanzo china chabwino. Taonani kuti Solomo sanafuna kuyamba ntchito yake osayamba wapembedza Yehova. Anthu ambiri timalakwitsa popeza timayika ntchito yathu patsogolo kuyiwala kupembedza Mulungu. Tsono tamvani pamene Solomo anayamba ulamuliro wake, anachulukitsa akavalo, chinthu chimene mfumu sinaloledwe kuchita. Tamvani mawu awa apate Deuteronomy 17 verse 16 amene akuti, koma asadzichulukitsira akavalo iye kapena kubweretsa anthu anke ku Aigupto kuti akachulukitsa akavalo, popeza Yehova anati nanu musamabwereranso mnjira iyi. Ili ndilo gawo limene Solomo sanachite bwino, popeza sitikubva Davide atate wake kuti anali kukwera pa galeta kapena pa kavalo ayi. Komanso taonani kuti Solomo anachulukitsa siliva ndi golide, chinthu chimene chinapangisa golide ndi siliva kukhala chochipa kapena kuti kukhala chotsika mtengo. Mwanjira ena tikunena kuti kuchuluka kwa golide kumapangisa kutsika mtengo wake, koma kuchuluka kwa chisomo ndiko kumene kumakulitsa mtengo kapena kuti kuonetsa kufunika kwake. 16. Ndi akavala amene Solomo anali nawo anafuma kwa Aigupto. Amalonda a mfumu anawalandira magulu-magulu gulu lililonse mtengo wake-wake. Ndipo anatenga natuluka nalo galeta kwa Aigupto mtengo wake masekeli a siliva 500 ndi kavalo mtengo wake 100 mphambo 50, momwemo anawatulutsira mafumu onse a Hiti ndi mafumu a Alamu ndi mdzanja lawo. Tsono ndime ino ikutiuza za nkhani ina yomwe Solomo sanachite bwino. Taonani kuti akuchita chinthu chomwe sanaloledwe kuchita. Iye anawuzidwa kuti mafumu samayenera kuchulukitsa akavalo kapena kupangitsa wanthu kuti abwerere kwa Aigupto. Komanso mfumu inaletsedwa kudzichulukitsira akazi monga mwa mawu apa Deuteronomy 17 verse 16 mpaka 17. Tiyale pano taonani kuti Solomon akuchulukitsa chuma, komanso patsogolopo adzachulukitsa ngakhale akazi omwe. tiyentiloleni mu chapter 2 tsopano momwe tione kuti Solomon akonzekera kumanga kachisi. Tsono tione Solomon kuti wayamba kugwira ntchito yomwe atate wake anamuuza kuti achite. Verse 1. Ndipo Solomon anati alimangira dzina la Yehova nyumba ndiponso nyumba ya ufumu wake. Na awerenga Solomon amuna zikwi 10 mphambo makuma asanu ndi limodzi ose za milimo ndi amuna zikwi makumi asanu ndi atatu otema mitengo mapiri ndi zikwi zitatu mphambo mazana asanu ndi limodzi kuwayang'anira. Ndiye monga dongoso linaperekedwa kale, Solomo wayamba kukonzekera kuyamba kumanga nyumba ya Mulungu. Iyi ndiyo ntchito imodzi yomwe inayikidwa ndipo Mulungu adanenetsa kuti idzachitike mu ulamuliro wake. Tiyere tikunenetsa kuti munthu amachita chinthu cha nzeru pamene apereka ulemu ku ntchito ya Mulungu ndi kukweza moyo wa anthu poyambirira kuposa ntchito yake. Mwanjira ena tikunena kuti tinabadwa ndi cholinga chotumikira Mulungu komanso kutumikira anthu ena. Wokonedwa anzanga Paulo, kodi muli nawo mtima wote? Verse 3. Ndipo Solomo anatumiza kwa Hulam mfumu ya Tulo ndi kuti monga momwe munachitira David atate wanga ndi kumtumizira mikungudza yomangira nyumba yokhalamo, mundichitire ine momwemo. Nkhani ili pano ikuti Hulam kapena kuti Hulam anali kukonda David, mumwemonso David anali kumkonda Hulam. Ndiye pachifukwa ichi Solomo akunena kuti amuthandize pa ntchito yomanga nyumba ya Yehova monga momwe anachitira ndi atate wake David. Tsono tikuona kuti ubwezi wa makolo umapitirirabe ngakhale kwa wana, koma tikaonetsetsa pakukhala ngati kuti panali uvuto lina lake lomwe linali pakati pa Solomon ndi Hulam. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti Hulam anali kuchita momasuka kwambiri ndi atate wake David kusiyana ndi mmene akuchita ndi Solomon. Verse 4. Taonani, nditi ndilimangire dzina la Yehova Mulungu wanga nyumba kumpatulira iwo ndi kufukiza pamaso pake zonunkhira za fungo lokoma, ndiyo ya mkate woonekera wachikhalire ndi wansembe yopshereza mmawa ndi madzulo pa masabata ndipo okhala mwezi ndipo madyerero woyikika a Yehova Mulungu wathu, ndiwo machitidwe wosatha mu Israeli. Mundime ino Davide akutchula chinthu china chokondoletsa. Taonani akunena kuti afuna amange nyumba mdzina la Yehova, ndipo kuti sembe zonse zimene anazilamulira Yehova kale zidzaperekedwe mmenemo. Okondedwa anzanga pa ulendo, monga ndinanena poyamba paja kuti Solomon anapempha zelu yolamulira dziko osati moyo wake, tiyere tikuona kuti pamene akutchula kuti nyumba iyi idzakhala yolambira Mulungu wa Israeli ndi njira yofuna kukopa Hulam kuti amuthandize monga anali kufuna. Anzanga, anthu ambiri timagwiritsa dzina la Mulungu ndi cholinga chakuti tikwaniritse zofuna zathu, koma siziyenera kuchitika motere. Verse 5. Ndipo nyumba nditi ndimangeyi ndi yayikulu pakuti Mulungu wathu ndiye wamkulu woposa milungu yonse. Pamene tikumaliza okondedwa, ndifuna tione chinthu chimene Solomo akutchula mundime ino. Taonani akunena kuti Mulungu wathu ndiye wamkulu woposa milungu yonse. Chimene akunena Solomo ndi chakuti munthu amaveka dziko limachuka, chinthu chimadziwika bwino chifukwa cha Mulungu basi. Kukhala ndi Mulungu zikutanthauza kukhala ndi zonse. Kodi ino okondedwa, mumadziwa chisisi chimenechi. Lelo tintilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa 2:1 ndipo talekeza chapter 2 verse 5 mumwe taona kuti Solomon akhala mfumu ndipo apempha nzeru. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikumwambiri mbale Osman Chiramanda potsogolera ku 2:2 chapter 2 ndipo ndatikezera 4 kuyala maziko maso uvako zina ndi zina za ma chapter la amenewa mbuku limene la 2:2. Mprogramu ino ya Tisanthule Bible yemwe mapereka mpata kwa inyo ndine kuti tithe kusanthula buku la patulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Programu iyi imadadanso ndithu ndi manga zanu komanso madalitso anu. Tidziwitseni potembera ku Tisanthule Bible Box 2 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 2 Lilongwe, akama SMS 0833-500-222. 0833-500-222. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo tikumbusane kuti programu iyi ikupezekanso pa internet pa KRI ttb.twr.org. ttb.twr.org/chichewa. Pamenepo ndinenenso ttb.twr.org/chichewa. Enamati /kachingerezi kake. Ambuye udalitseni. Zikomwambi.